bless a snack back a face to his Kaweli. Yes, sir. Yes, sir.
Benzizwe besuka ngachoose call kenza namadlozi emahlakene njaba kusasa saba maputeri ngalentwana brand lithwasa phaka misiphohlongo tasenfika thandi yakubasa athi Julie hand grenade ranking esites ngusasa elamigazi kunjwa ngalwa makhubalo yeah I'm evil say rongo kakhulu lingusikhulu so be careful air to the devil ndityiwa phezukwe level yaduka nemesilane to the top yami level ndingusize 10 wembadada owanyathela umtyholo egolgotha Yama wisile ngapha kwepiano ikokota Badlalisa indolotyi phezu komqolo esangota Bona bonke neskim sabo babotshwa ngomtya wedakota Yenzi haters tule bavume I murder them Liphumi khanda lizule from capstar to stutterem Ayishuba mayishube nguzulu I ain't scared of them Fakaza then see I'm still around like circumference I'm 7784 don't dial the wrong digits Who X pes go X man I'm X wrong forbidden Ndingumhlaba wamabhulu to this boys restricted Son and team be like strong pop rivets. Skulu!
Ayikunga sekuthiwa yitsaleni. Lankunzi zilwele sibayeni. Khutshwa ngothenjwa ekuhlaleni. Ndibaleni. Kade ndirongo kwasekuqaleni. Ndinyanya nje enyanyeni. Suyichaza ukhophe ekuqaleni. Zebaleni. Mhlawumbi ukiywa ngakufaka esikhaleni. Igidwe nca emntaneni. Isimilo ndasishiya ekhayeni. Ndinqameni. Le vesi ndiyibhalele ebumnyameni. Kutheni ungajayivele sibaleni. Mbuzane entanyeni. Hayi amen. Icawa iphumile. Ntangam isukile. Ndikhulile. Nekrawuti ivuyile igama kulivumile ndibuzile ndibhutile sidlulile ndifundile isifiso bandifuna ndibhubhile baba kulungile xa ubhizi utshaye intsangu uzoba dizi easy peasy chick flick mntana ndizi yaskisi ngela ndivula iwindo ndisengepc apho ndihamba khona ndihlala ndiphethe iflag ye-ec andijiki ndisendima ndiphiki fane wane ijiki le ninqana wayiziki andinoyiki bafana bam niwiki inqwelo yama Sakomelela, yeah!